mfoyin mɔtɔ zorɔ gbunu no ko wɔ ɔzɔmmere ne nu ne sɛ abie yɛ kane a ɛnsɛ kɛ sɛ to nyamere mmara a sɛka ɛfo owuane ɣare ɛfa ɛbɔ afɔre ɛfa ma nyamere owuane ɣare no wu fa ma animɔ ɛyɛ tane ne ne mmuane mmara no mɔbɔku hu bɛne gyingyi ka ne fa ma nyamere yɛɣa mɔ ɛdɔɛ ne bɛnya Jesus Christ ne ɛwɔka Jesus Christ ɛba yɛba ɛwu ɛfa ɛwono ame ɛyɛ afɔre ɛfa ma nyamere ɛfa tɛnka ne fa ma manimɔ bɔ owuare mɔ bɛyɛ tane mu atim Jesus Christ mɛɛ de nyamere wuane ɣare ne mɔ ɛyɛ owuade ɛtane a Jesus Christ ɣa yɛre yɛta ne ho afɔre wɔ mmere mɔ iwuri wɔ nɣera no wudu ne zo ne de Jesus Christ di kan wota ne fakire nu wo ho na nyamere kava wota ne kɛhyɛ wo so.